Yankopon, ɛda wase anɔpa yi nso. Sɛ wode ɔdom abɔ ɔdom so de adom yɛn. Na woda so yɛ Nyankopɔn. Na wama yɛhu ɛda foforɔ a ɛte sɛ yi. Anɔpa yi yɛtu yɛnhyiamude yi ne ayɔnkofa a yɛne wɔ yi ɛhyɛ wɔ Awurade wo nsa. Sɛ wonam Mount Zion daily devotion so bɛkasa agu yɛn kra mu. Now the wasem be yen yen kra. A bompire. Semay a duma editi wasem. Na duma editu huan amon. Na wasem I am faso de amay anopay. Wen ye se we Jesus Christo dim. Amen. When you other fo, mwa kwaba. A man Zion daily devotion. Eso. Anopay. Bosumi a womi. Yeda sorry is ya. Adum onyami adum odi abadum so ehunsem nanu pe etre ejina so ne se nyami adum edo osoma wo nyame nadum edo osoma God's grace is sufficient unto you and as a God gives sufficient grace God always gives sufficient grace emre biara o yɛbɛkɔ nyame hɔ sɛ yɛhwehwɛ adom bible sɛ adom a wode maɛ no yɛa na ɛdɔɔso ɛma yɛ ɛdɔɔso no ase kyerɛ ne sɛ nyame ma wɔ adom a ɛnyɛ enough sɛ ɛbɛ handle wɔ isu adom a nyame de dom wo ɛnaa adom a ɔde dom yɛn mmerɛ a yɛkɔ n'anim no mmerɛ biara yɛa na adom no dɔɔso sɛ ebetumi ayɛ adekode a yɛhwehwɛ no ho adwuma. Amen. Enti, ɔbrɔfo no, God does not give partial grace or little graces. Nyame ma wo adom a ɛnso nea ɔhwehwɛ no ho mu ayɛ. Na mmom, ɔma wo adom a ɛdɔɔso sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ebetumi ayɛ nea a ɔhwehwɛ no ho adwuma. Amen. Ɛbɛkenkan Korintofoɔ nwoma a ɛtɔ so mmienu ɛtirɛ ɛyɛ du mmienu ɛyɛ mu nkron no 2 Corinthians chapter 12 verse 9 bible ɛkyerɛ yɛn sɛ mmerɛ bi na Paul ɔwɔ ahokyerɛ mu na wotie Paul a na ɔse ɔkɔ Awurade nkyɛn busa no sɛ ɔde n'adom bɛdom no anaa ɔbɛboa no ma no afiri saa ahohiahia mu Bible nhyɛda nkyerɛ adeko pɔte ba deɛ kyerɛ nyinaa sɛ ne wɔ ahohiahia bi mu bible sɛ Paul according to Paul no ɔse wɔ mprɛnsa so no ɔbusa Awurade Awurade ka kyerɛ no sɛ madom dɔɔso ɛma wo mpɛ sɛ mekan 2 Corinthians chapter 12 verse 9 ɔse na ɔse me sɛ madom dɔɔso ma wo madom ɛdɔɔso ma wo na metumi wie pɛyɛ wɔ mmerɛyɛ mu hallelujah enti mede anigyeɛ pii mehoahoa me ho wɔ me mmerɛyɛ ho mmom na kristo ahoɔden abɛtena me so hallelujah yɛpɔɔ kyen sɛ nyame ma ne te ase sɛ mmerɛ a ɔyɛ mmerɛ mu no saa mmerɛ no ne nyame ahoɔden ɛyɛ nyame adom a ɛdɔɔso ɛba no so mpo so wɔkɔ ahohiahia mu a ɔnsuro ɔde anigyeɛ kɔm san so ɔnim sɛ nyame ahoɔden anaa nyame adom a ɛdɔɔso ɛbɛba no so abɛboa no saa nso na me nyame na me so ka kyerɛ anɔpa yi sɛ ɛmfa ho ne ahohiahia koraa wokɔm ɛmfa ho ne ne kɛseɛ ɛmfa ho ne ne tenten ɛmfa ho ne hu a ɛhu ebia yɛ sɛ ɛnɛ wokɔ yɛ surgery bi ɛmfa ho sɛ naano obi kɔ yie bi ankɔ yie ɛmfa ho ne the complexity of your situation tibia wom no ano yɛyɛ dea na ho a ɛhu nyame wɔ adom a ɛdɔɔso a ɔde bɛdom anɔpa yi ma nyame adom kwan na ɔmmra wo so Adoma edo so sufficient grace
aduma ebetumi aye ni a ohwehwe ni nyina ho adwuma ena no pe nyame odebetum ebre biara nyame adum be move from heaven say about some. It is enough, it is sufficient to handle the situation. Amen. Na biara ni ho a ebeto a ana abeko ho ahohia mu a ana ohia ho aduma nyame ni ani aduma edoso so de bema. Sense nanu babia ni yesu ano yohane tiba akunimu eduna ano ekyere yen se oni yesu kristo anyame nam no so di adom bae no bible se he is full of grace just say adom ahyenma and nyame ho on running out of stock of grace ne warehouse no grace room no grace asiantu and ebre biara obekko nyame nche na wo su frɛno nyame wɔ adom a ɛdɔɔso adom mmorɔ so a ɔde ma wo na anɔpɛ yi nyame pɛ sɛ yɛhyɛ saa ade no nso ɛwɔ yesu kristo deɛ mu amen. Wokenkan Romans chapter 5 verse 17 a ɔka kyerɛ yɛn sɛ sɛ ɛnam adam bɔne so ɛne owuo ɛdi hene wɔ nnipa nyinaa so a saa nso na wɔn a wɔagye yesu kristo adi no na wɔn nsa aka n'adom ne ne tirinyɛ no ɔn nso ɔbɛdi hene wɔ asase so Romans 5:17 na a ɔka do no ho asɛm wɔ se those who receive abundant provision of grace ɛne yɛ borɔfo he qualified the grace sɛ ɛyɛ abundant provision de nyame ɛde ka kora adom no nsɛm ho sɛ ɔse ɛyɛ adom a ɛdɔɔso na abu soɔ ɛne nyame de ma ne ma amen. Adom a abu soɔ abundant grace ɛne nyame ɔde ɔde ma wɔn a ɔgye yesu kristo di nti nyame ma wɔ adom fa ɔma wɔ adom a ɛntimi ɛnyɛ wo adom a ɛntimi ɛmoa wo na mmom ɔma no adom no ɛdɔɔso bu fa so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛtumi ahwehwɛ agye wo na ɛbɛtumi aboa wo wɔ kwan ahodoɔ nyinaa so. God gives us sufficient grace. He gives us abundant grace. Anɔpɛ yi, nyame ma adom mu so ma wo. Ɛwɔ yesu kristo din mu. Na biribi biara a wɔhwehwɛ adom wɔ ho no, nyame mfa adom mu adom so mfa nnom. Ɛwɔ yesu kristo din mu. Woka Acts chapter 4 verse 33 ne nyame ka adom a ɔde dom asuafoɔ a ɔdi kan no bible sɛ asuafoɔ no de nam yɛ ne nyame tumi ɛdi yesu kristo wusɔreɛ ho adanseɛ nana adom kɛseɛ ɛnso wɔn so great grace was upon them all adom a ɛyɛ great aduma ɛyɛ kɛse aduma ano yɛ den ɛnso wɔm so nti nyame mfa adom tetata biara na ɛbɛbrɛ hɔ wɔde aduma ano yɛ den aduma ɛyɛ great aduma ɛso na aduma ɛtumi ansa whatever you are looking for anɔpɛ yi may God grant you great grace nyame mfa adoma ano yɛ den adoma ɛso mbo adoma ɛyɛ kɛse ɔmfa nnom sɛdeɛ ɔdodom asuafoɔ no wokenkan bible a ɔka aberanteɛ bi ho asɛm wɔ Acts chapter 6 verse 8 no yɛfrɛ aberanteɛ no steven na ɔyɛ dikin a ɔpa a ɔn adi kan na ɛma nso sɛ ɔmoa na ɔnkyekyɛ nnuane ɛma akunafoɔ ɛwɔ asɔre no na saa aberanteɛ Acts chapter 6 asomafoɔ nwoma no tiri nsia emu nwɔtwe no di ho adanseɛ sɛ steven na ɔyɛ nnipa a na nyame adom ahyɛ ne ma borɔfo no sɛ steven a man full of God's grace nipa nyame adom ahyɛ ne ma ɛnti sɛ ɔnso yɛ nipa yi sɛ me nso me yɛ nipa yi nyame adom atumi hyɛ yɛ ma
on satimika the full of God's grace. Sense nyame ka kire Paul se se me dumwa me de adumro so adumwa do so na me de dum. And to say the other dum Paul, say the other dum Asiafono, say the other dum Stephen, now or the Adum share any man, Sahana won't so, and the men so an opay, a radi a shame, so obey a man. And to see here Adum near co, or Duma he won in one, yen can who say, Aduma yami de beguian son, and Aduma de bedumiano, a Aduma a dorsum, or sinama dum dorsum mao. My grace is sufficient. God will always give you more than you need when it comes to grace. Se ba adumwa ya me brandy don or my aduma a brody efficient. Intiano pay, jinyami aduma a dorsum. Yami aduma dorsum emrao so. Na me dear dancer se Arabia. Mininisha a worry, finisha dubako. No niba. Okwa titim. Na ni kunkra fanachi ene obi asako. Masam ne yede. Na doctor for report ana de man nse ni tubes no mienu no a block. Ana me ka chere nse. Tibia wo mu. Ebi o Bible. Na Bible mu de no. West chen wo die. Sense ye ma me Sarah. Aye Abraham ye Bible se na nipadua no kra wu na wodi enso awu wodi 90 years enso nyame adom a edos no ba no so nipadua wu ni awodi awu no enyane ema otimi nyinse ewo Isaac na nyame tutu makoma so se adabia se ruan beba so bia ye pon amen so nsa amen no mompae ye bompae mienu miensa Tosu be 9. Se tosu mi ansan o se 9. Oba sorry. My friend say okay, yanko boy empire, ya bom pay o se eda. No kwase mo se ase bibi asi. Na mo se die bibi na asi. Bibi asi ana se ase bibi asi. No say no say in fact, the doctor crown so confirm. Se manyi se. Na ya me kura no so, bo so me nkrun owo yi. And the banner word to miracle. Miracle. So what you see? The mission is a baby bear in the world. Eddie Melrady. That's a ubu self ready. So umbra on Srabem. Umbra on he him. Or the Aduma Dawson or the bar. That's a 11 years. We were not that testimony of 18 years. 18 years in the me. Satan, I'm a school. Ni me first. Wedding, I'm here, best man. And that wedding, that marriage ran a course of 18 years, no munyaba. And I assimilated to me. Because many, since I'm here on best man, 18 years later, me my worry, my woe, baby. And my me grind, I'm here, same as she share. Ma, no mungo, or Bible mu. Kwa nyame de won fa so se de be ya omunya omuma omutimi wuye e na me de hu nsam nyina mitintimi okrata so na me de koma inu aba no so onsua onwunwi nyame asem na mra ogusu yesa no awodi eno a entimi mfa ba no for 18 years no nyame bem na o ma na dum dosu ma no mo yin sen e wo oba bema amen me dey make kan say anopai any na do anim ko sise yesu beba emfa ho ne tibia owo mu emfa ho ne ahokira odamu emfa ho ne how complete the situation is yeso de ka nyame adom dɔso ma obetua hey ohia no de asie nyame adom dɔso ma e be picture wa firi ohia Yari bi atakao. Nyami adum do suma wadine sabe toso besa w yari. Anope, nyamiya sama or kachre nsen na dum do suma. His grace is always sufficient. That's wabana nimna ubusaduma. Kaise or de bema.
Or see those who have received the abundant provision of grace. One more or G and now one saka. Now do my abruzzo. They will reign in life. Obedi hine wasasisu. Anope nyami adom. Enosu maun. Emun kamfa uso. Na fe. Watibia ni asitren biya womu. Ni ohaw ni amani biya womu. Nyami mfa adom. Enomu. No nyumfrim. No fa nijie. Ene. Ahon sepe ni yedie. Emu abutre. Onfa sidie. Enche wa fuma. Mbese meno bompaya no pe. Denyami ase. Se nyami ebiyo kwanse. Na dum a edosun emrausu. Dofu denyami ase. Kama kulebre. Endi kanda ando shida anda kadaya. Evrari edewasi wasem sunkwa wadi abedumye. Se wadum dosu mai. Your grace is sufficient unto us. Bibi biara yeshushe hon adum no. Evrari uwa hon adum adosu di mai. Edi a yeye edi nasi edi nkanfo edi ntutum. Edin peja ema hutin nyamia wa mu adum adoso amae wo do mae wo ya yarsamu wo do mae wo ahu chire mu ya hu hihie mu wo do mae obi bibie ra ye hwehwe mu ewrade ye na wasi so ama adum adoso amae ame afi mpeso obompa bibibia ohia adum nyamia enim adum no busa nyamia no pe na ode bedum no de aduma dɔso e no ode bedum bompae nebusa bompae fo obusa de ebre nyame anim anopae ka che urade ose na dum dɔso o ka che paul ma dum dɔso steven ode adum ma adum she steven ma asichire ne se bibi bia no hia bia nyame e de ho adum e ma no te bompae busa dum ma o ma Adum Okun, Ure. Miss Adum, Aduma, dear Juma. Aduma, the pejuman ye be. Aduma, the warrior. Aduma, bow soa. A ma, a bra boy in aye fair. Aduma, a do soon yammy on the caramon. A bon anything, nay, a damning cacama be any home. Aduma, a dis sorry free bonimo. Near Nanty or Trinimo. Miss Asin yammy on for ma. And then yammy on no more. Bibi biara wa busa na wo hwehwe nyame mfa ho adom ema ho na o ma ho adom a edoso sufficient grace to meet you at the point of your need o ma adom a edoso enkan said the ebeya na wo hwehwe nyina ho adom ebeba oso na si wie ana pe nyame onnom no ma na adom enoso ma ho eno obusia ewo Jesus Christ team Ọdọ fọ sọ yare a fa nsa to be bia yare nu nyame ayare sadom wa se ebechiro na yuwa fi yare mu mi bompa ye o Jesus Christ din mo do fọ o yare ewrade fa nsa kan yehuwa fa nsa kan wa chiro nu wasem mu se o mi antampiem ena asa yare eno se yadom ewrade fa masadom emra no so na yi no And if you find in every year, now if a man a pum any anything, it will Jesus Christ to him. Yaribia, a tears will nipped your mutunasi will yes to him. Yaria two mujem mutunasi will yes to him. Yaria two three mutunasi will yes to him. More beer will nipped your mishasa and shit. It will yes.